barikaze nahungira he atari kumukiza wanje mumbarakaze nihomagaze mureke ijwi ryanjye ryumvikane nje kuvuga ineza ihora itembera mu kirere cy'abizera andengera umutitsa yaranyishe mu mababa ye niho nibera Yesu wenyine niwe ufashe umwanzuro ubwari wumvuze sinzava ku gishamiro Kristo wenyine niyandekuye.